Stereo Calango, Stereo Calango, Stereo Calango, Stereo 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 Calango, Calango,
Yande Joy, no victory in Tasapo, Joy Stereo Calango, Habaruji Fulfulte. Kori janyalle modon sumana amadu janganta habaruji fulfulde nani ko ekibaruji di hippitere godan wadi aseja bido enda en der wuro jambala jambalwa region motilaberi herrede el kerol e mali nani fa hande du lumo bonfere lumo bonkane do enda ni gallu nyeme kanyo du konan ni ngulu wadi to enda hanke en bonanda wadi ni sanne lumo ben enda hande do filla kon darto yewtere men pinne en kala do filla hawrile duniya do ten cop 23 ko watta tan enda almani do filla kon darto hono jondeji bibe adama be yaade e jaaye e laddeji e wayel tagol wakati asabe jabbi do ni wonno ko fawar jondi be hecci kenya asena ni ko fa hande hippiter goddon wattong loktorore de jambala jambala wona region motilaberi kiloji mundu nasakru e wurtilaberi mango herrede e farjo ndukona lady mali nyembe ndukona enjoy non woni hono fawarjo ni ko ngari garde e kaborde mudun en kepiti no kurde enna ko be kepiti ndukona be ngara har yande sappo e go jamma noni ko be ngardon enda ni be kebi ndukona ni be koji hono proporoji didi e telefonoji joy der majjo propos didi enna propor goto enna ko be jayo yeso essence mudun hanti be joppide lawlo kano woni ele hala fillaka ka enda hono holli wiide ke neddo fu be nawna e neddo kono fu be mbara don enda habaruji di enda ni na tawadu konna yerno birno mi on jonda ni ngulu wadi ton enda mars lumo to etem lumo bonkane do enda gallure nyeme lumo gondu konna ko go wuli ni hono faar jo wakar mo kalti o faama ka dum e wuli go jamma hono yande jena jamma den woni ko go wuli bonkane on enda ni ko wuldu konna faawar jondu konna ni be bibe paame ko dum wuli dum kana woni himbe hewbe hono muraduji mu en nabi en gireji mu en boni don enda bitigaay sappo e jeego woni ko nangi e yitenge shina usman bandimi yehi ton enda yewdi e himbe latibe be bonanda wadni be nani ko be kali
shaguna ko woni o romus
gutti giyal am fu wuli wala ko ittumi der maggal ko chonnammi kan woni kulle gartirde pompi e gadol leeci kan chonnammi no wada do ko watta millionji joy mursermo kan ga biddo wuro kono dami mi wara sengo lumo gon fuuli to lamdo yettama gam bandirabe amin gon dum hewta kibe de noddoje am ni woni min kokke lawol min nyiba butugiji amin gam wakkati fu mursirno hewto himbe wadaini gande ni ciwama der lumo bonkane no tawra e jawdi dunni delle min kokke lawol min wonna lumo gon ko min nyaago to ni nonni
bam hanya mu jaro wuro ranemo shine muka fatamu
on nani min kali hala hippitere wani to enen jambala nani hono ko sedebe halanimi
shaguna ko woni oromus
gutti giyal am fu wuli wala ko ittumi der maggal ko chonnammi kan woni kulle gartirde pompi e gadol leeci
non wontiri fawar joni ele habaruji meden ni do enda ni studio kala ngono tawadu konda hono subako wonno ko faawar jondu kondam biyeteddo Mohamed Salisu entre léger mo parti Lumana Africa kanko du kondani o hollama do o nangama nangulo yarama kasto en maradi e do micintengol ni hono kanko léger en dani o nanga kana warange le octobre ko jabbi dun to en maradi nemon ko waddado en galluno nyeme ko hala makko hala hande o sojja to en dan maradi yerno faawar jondu jiwndo makko maître Amadou Boubacar halni remi faware jondu konda ni hara jonde na duwe konda jonde e kaldal do fila kon darto hono janginol bibbe rewbe dum wadama illu altinande na to en agadez ndu konda wonnana e do fila kon darto na ko tawe jande wadi fa wodi yaade cikolo ndewo ko en dan laami be fina tawa e horebe jande kany e babira suka jangobe lekol e horebe jande de hore mun be region mo agadez ka en gon ko potti ton en dan be potten gam batte faame dar sadon maji ko tawa hen en dan kany e faande na ko tawe cikabe hebi jande fa wodi sani kani ka won docteur ka wodi fila jande to en damo agadez jande pamarde nan ko halni Moussa Mamman el agadez
nous avons cité un certain nombre de départements
mais indi ngure gon godudi sadarma jande bikko dewo hano wuro ciro ingal e iferuan de ni ciwama sadarma ji ko waddi dun woni golle de be gattete wuro e ciokaku mo be gatta do laabi e der luube di laabi fu no der huude ko hadata be jandi to gattudo kulle de yeso noy watta ko tima talkimu ko hollaaji e kon wakati ju gondo fadde jomun yahata to jangata no fodi
de sa classe il faut parcourir une longue distance
nani wontiri horejo faawo faawo on fedele duuna jeewore filla ko darto nyaamri kanyu e demal kandu ko ndan wadi joddal e jidal hakkunum e ministere rubbe hawji filla ko darto njama e cellal leede burde sembe jeddide duuniyar ko wete G7 on endan dum wono Canada, France, Allemagne, Italie, Japon e toete Royaume-Uni e kanyu e leede Amerique Kenya joy lewru novembre ko hawrinde watta en mila leedi Italie dum du konda nibe kala do filla kulantereje kewde sane bandimi tarnal fude Ahmed nati hala ka nyalli Ali kanyu do firde fulfulde
moƴƴinde laabi gadol nyamdu nyiboru bandu gam beedude cellal himbe fu dum woni halaji di Garzano da Silva ardido fedde leede duniyaro hawjinu duru widde kejoro nyamdu hali der hawrinde ministry be leede tawade der fedde G7 yesu ministry be leede de o wi ko rafi kejoro nyamdu nyiboru bandu beedake sanne o wi du ko duubi sappo ni ko wari dum himbe konu e battitol bakaje ni o wi buri latade dalila majjum o wi ko watta himbe miliyaruji didi nyaman ni no ganto mayu amma nyamdu mabbe dum wala fu ko nafirta balli mabbe ba islam o wi'i ko watta himbe miliyar go e ko deki de ƴewama duubi mu en e teddirka balli mabbe jaadata ba ko watta miliyoji keme jeegomdu no tawda bandu faano yartini der hawrine deni ministry be leede de kala nama ballagaaji di fedde leede duniyaru hawjine durwo ke joro nyamdu e fedde leede duniyaru hawjine filla cellal bandu goni no gadda e durwi didde nyawuji di dabbaaji gonno daaba himbe misali ebola e ko nandi titta hemu na kadem ballagaaji du laabi heude safareji sembenteji gam dude bibbe nyaaw
na wontir yerno birno men filla ko darto loktoro jambalato enda ni be kolli wiide kembite do Karim Ngwala kan wonno hono horejo loktoro de enda ni latir kanyu fotti e wakati hono himbe ngar hippitino kurnde adama dawaci no dimo cialalul nani ko filani do filla hippitande enda
arande fu e pottana e lokotorojo gaddado no ekkito to be soggimo foto didi wakkati on don mi watti poporore den der suudu gon mi soki mi watti kile on der biro am mi mabbi ko min potti fu be bi dara to gonda dum kambe nayo non tato be kay no jogi malfaji goto o do no jogi dorrol e bi to e poporore den bimi min gana poporore e bi jonda min bi poporore do gimi goddo jeyni o dilli dini e bi to kile lor ambulance kan gimi mu wala to am e bi to yaru min to jogi do kile on fadde min jottoto ido ben nati wuro am goto deki malfa do tine jon suudu am wimo bawa hunduko ma goto on nati der suudu yesoru dun hodi portabuluji didi e sakuji e kol didi ibe borni kadule baleje ibe jifido
nonne faari joni habaruji fulul studio kala ngona taadu ko watto hono dille wambe bibbe leydi Niger ko watto ujunaadi do yaanoobe leydi Algeria kay mon ko diwa warti do endam yerno faari joni horejo o IM kan wonno hono fedde hawjine fil dille wambe to en arlita haliri o wi ciagal majjon ko watto ujunere e ko dekoto ka endu konna jiabe leydi godde kan riwam Algeria to endan ngari wittorke leydi men Niger fa hande ni kanko horejo o IM mo to en arlita o holdi du konda o wi ni hono hunno latine no lati sadoro ma sanne sanne kanon woni ebe kebe ndara laabi ko ko tay dum hebi dum wadna haniri hakku leedi men Niger e leedi Algeria sewe ketno nanon fa hande beteddo Inosa Malam Musa horej OIM arlita wakati mo fa hande bandimi Ousmane Umaru yewde makko
mu dama aikin muke nan taimaka mutane wanda ke son koma gida
gonda ami woni ballol himbe gidube kota wuro mu en gala bawde nade janda minen nyautabe de gonda minen potta himbe be don kanangi fa keppi yonkiji mu en der mabbe wobbe no kala namin lana mu en boni don do minen paabobe na ko nandi himu wobbe do dani acci lore majjuka gada ibe andina min paabobe laamu gunno don wada bawde mu fu farfi on don wakkatiji gondo deni be potti himbe tampube bibbe gaddabe to amin na deni min andinama minen do minen jahana ko amin gam min paabobe
ga osunya accident woni ya gani ya zo ya gayi iko speak motor just dey
nawantiri hono fawarjon hawrin inditirande himma kanyi e hawtade fawarjon du fedde rewbe subabe wambe le region mo maradi kayen wondo balla ga pinirde kam wona hawn le duniya wadde ran balla mu yaade e faawar jom feccare e laltinere de enda woni ko be ngadi batu odu kono dartina fillare be enda jangine andine kaje sukabe ummatore jiabe hono faawar jom departement mo mayayi faande region mo maradi do filla ko dartina to ko tawe sukabe be ndu ngatti hono keddi bawde mu e gollal do filla hono ko darto jonyal politiki e faande do kondan wadde do golle lobbe madame boubacar metedo halimatu kanyon horejo odo batu ngada do nani ko halani bandimin hono isofu shaybu illunta enda mayayi
mana pottal amin gal woni min andina gam ummatore herewbe ardinabe be region mo maradi pantine ko watta be kokke nokkuje do ko ciewata fi siyasa leydi men do ko ciewata sadar maaji dibe godi wadi dibe tawra e sadar maaji kewdi de ciewama no der mun ko hadata be natugo der filla siyasa wakkati jugon rafi bawde nabe gattata der sawaraji ngadateedi ko joddingo kullegum rewbe he ummatore noyebe
decision
noni wantiri hara ko darto fijo hono faane kollol bami fina tawa e bami adaji e kullantereje jeyaade e ko jallini e ko nandi e mudun do ko inditira hala leydi njaarendi dundu konnan no wona wada hitan fitanan maladi ilundu nade e jeegondi endam ko watto du konna ni hono himbe wadobe golleedi enna ko watto chapande tato en jeddo yoybe faande Nigeria Benin Togo Côte d'Ivoire Burkina Faso e hawtade e leedi men Niger kay je ko loy kulle mudun en de enna ko jallato himbe ko watto bomi e bami e ko nandi e mudun do fille ko darto jonde janta e tabiti e leedi enna dum waddi ko faara joni horejo odo batu kam woni hono biyetedo Sani Bouda nani ko halani Mohamed Mamma do fille fijo mabbe go
Parole de sable c'est un
fijo kollo non ko nyunube e bawol hala hano hala fuko halete der himbe ko latto fodol hakkillo na lilal yago e himbe kan woni fijo kollo gol hano taleji en fijirdeji fina tawaji bomi jimi e jaltinol himbe halaji dino yottinte e himbe no der kulle ko UNESCO hokki sembe sanne farfi on don dudal fijobe no foda hakkilloji par jonde jam nango tirol ballo tirol kam min gatti yeso deni min jehi to sukabe e kol minen kolla ummatore dow tarbi aji labal cellal bandu e ko nandini an kayni dow kulle kewde dibi kollete jangirde kam min kollata
on enseigne à l'école
en gari e yewtere men pendinol mi halno hala ko darto hawrinde wattende le duna do filla hono kulantere je gadoje bonondaje der duniyaru no dardu ko nan bonondaje hono ko ndiyele gatto e ko nandi e mun e wulowuloji gonne duuda di enda do filla hono majju kanyu inditra cop 23 hitande hikka bato wala tato enda almagne don sabi do enda ni hono fedde sukabe ummatore dronobe filla ko darto la deje jaay gadi hawrinde mun dun en nenne du ko nan juube le region jetati di leydi niger gari potti do te agrimet e le jeddir jabbinde gambatte be gada sigila ko mbay hollodo inde leydi ndi enda nani ko sani ayuba horejo mabbe halani jalla maryama kenna
ki d'abord il faut comprendre les enjeux liés à cette COP 23
arande ni ko hani woni himbe tay ko pama dum heda e hawrine de no hani wi'e himbe kebi dereji ciomudi ko hala der hawrine wada noné paris e adiji adadi ton gan handen derol fu wala bi owol ko o na oto hani wadani na kaden noy ka jahana wadire der hawrine COP 22 himbe tammi yadu yeso no heboto gan ibe kedi be gi'a no be bawirta do ko yawi nawtorade are gollirtede lobbe jadoje e wakkati mo gonden der mum o der sigilaji hawrine COP 22 misali demobe e durobe mili keban ko yirna du labi kebol nyamane banki ko watta golle mu en didabel himbe kedake gi'a ko leeda meden balliri himbe mu en der adiji dileede jehunode hawrine COP 22 den adannu talkale mu en du labi durwi didde e battitol bakaji na der hawrine den be bi'a walliroobe leede ben no watte ko tawe be gari be balliri himbe gan kambe du be adani leede den adiji denne der adiji mabbe din dume be gadi dume woni be gadai der hawrine rawani de sigilaji lobbi gadama misali noy watte ko tawe deme leede meden jaadi e battitol bakaji nano e watte ko hite kuran hoyi ge hejori himbe du der sigilaji di goddi gadama goddi du gadaka gancede kejorde ko gollata di goni kebaki helawol gol mido mila ko leede afrika no kani gada dana worre gan hebude nafakka hawrino COP 23 de gan wadi ba fedde leede kaloje francire gom garde do niger gan taykade der ko gomnati wadani talkalem dume wadi dume woni wadaki do der leedi meden du gomnati der sigilaji mum har ko darata labi dur didde e battitol bakaji no hedarude no wadi ko mosola himbe hebake
de programme et projet en lien avec la résilience climatique avec les changements climatiques
e dow ɗon ko habaruji men fulfudtili hannde kedi jamare wadde ɗum ballamu emin honame to assalamu aleykum mbalante jam waɗi.